Nini na nini lapho uNkulunkulu esicela kumenze lokuthile. Kunento ngaphakathi kithi esifuna sihlele sinethezekile la sikhona. Singayi kuloko asibizela khona. Kunomuzwa onqala ngaphakathi wokwesaba imango esingayazi ongase kusibiza ukuyiqwala uma besivuma ukuba singene khona. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngengusibondo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Tours. Uma ukholwa kuJesu ngeqiniso. Kodwa ungakwazi ukubhekana nalo muzwa wokuzindelela unqabe kulokho akubizela kukho. Hayi, kube kuchaza ukuthi kukhona ongalungile kuwe. Ngoba akahambe ecinga amakholwa antofontofo. Kodwa abafundi abakulungela ukuthatha iziphambano zabo bafunde kuye lapho ebaholela khona noma kukuphi. Babe semsebenzini wakhe wokuphula nokusindisa abalimele zinkathazo lokhu kuphila. Uma ngibuke emumva, ukuhlala esihlalweni sobukhosi kuDavid. UDavid kuye kwakugcwele ukwesaba okuningi, kudedelana, kwangaba yilokho kodwa, kodwa ngisho nokuhlasela okuningi asinda kukho. Futhi uma sekuthiwa wehluleka wenqaba ukulandela ubizo lukaNkulunkulu, kwakuyokwenzakala. Impendulo sekutheni, ulibo lukaJesu lwaluyothini eminyakeni ezayo, kumina nawe sesilifundile. Kwesinye salezo yikhathi ezinzima, uDavid wakhala kuNkulunkulu kumahubo 28 verse 1 no-2 wathi, ngikhala kuwe Jehova, dwala lami, ungabi isithulu kimi, funa ukuthi uma uthula kimi, ngifane nabashona emgodini. Yizwi izwi lokunxusa kwami, nxa ngikhala kuwe, ngiphamthe izandla zami endaweni engcwelengcwele. UBruce Wilkinson encwadini yakhe ethi The Prayer of Jabez, umthandazo kaJabesi, ubhala thi, imvama, uyokwehlelwa ngokwesaba uma sewusondele ekuthwaleni umkamo wezwe elisha. Kodwa futhi uzoza inkuthazo nomdlandla omkhulu ngesikhathi uNkulunkulu ekuthwala kulo msebenzi. Kuyinkuthazo enkulu kakhulu esiyithola kuye. Ngakho, ungakuvumeli ukwesaba kukumise. Landela uJesu. Naphi la akholela khona. Ngoba noma ngabe kugcina kusabisa kangakanani, uyokuzwa uma umbiza akukhombisa umusa wakhe.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 007. Lengosi ungayithola futhi kwe-podcast. Ungangena ku-Spotify, ku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu. Kuzo zonke lezi zinkundla, ilodwa igama uzolibhala. Izwi elifanele.